House music.
I will see cotton chat to a jet of foot and my father came and not to die. When that a man became a super, that's to take a high. Everything's gonna be okay. One day to a fry, everything's gonna be okay. That's to take a high.
Ngombe wa maskini ndugu hakika zai. Maisha juu chini mwana mpotevu sfai. Rai 50-50 kwani I'm ready to die. Sijui ni vipi na baki na wonder why. Juu sfiki natama nata kukrai. Maisha ya niripi ni bora nitoyo high. Masela wangu peace nzega yote bye bye. Zibaki tu hadith chatarangu likifly. Tulikuwa nai
ila sasa lisha die.
Rest in peace kwa manigari yo die. Mola wasame, dhambi za uwa fly. Kwani haina jeans duwa ina make it peace of mind. Do salala, sijui zindiko hili au rangu mikafala. Bara, dunia hadami mwenyewe na shanga. Mchana kutwa kiwanja usiku mina ganganja.
Iu usiku mchato ajitafuta mafariki ya nato dai. When that a man become a super, that's to take a high. Everything's gonna be okay. One day to a fry, everything's gonna be okay. That's to take a high.
Maisha yangu yame down row. Kacha sina kitu naonekana out row. Kwa sasa don't fear kwani
I'm ready for show.
Pay attention, wanna be side in it we're wrong. Many people die, many people cry. Many people die cause he's suffering the hunger. This is time now supposed to fight it. To fight it.
Zile stories za kipimbi, hapa zibambi, dele tunasakado. Mchezo ni maufundi, kusaka chambi, mpaka situpatedo.
Yeah, najituma kiume, kila kona ni wabane na usuku mamziki. Japo nao ni kiki, lini mkeko tatiki, wana tujae noti.
I will see cotton chat to a jet of foot and my father came not to die. When that a man became a super, that's to take a high. Everything's gonna be okay. One day to a fry, everything's gonna be okay. That's to take a high. Tutaji pata muda, pata muda. Tutaji pata muda, pata muda.